ɓawo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Alalpare sappo e jeenayi lewru avril jeenayi yamde sokirdo studio tamani miɗen tawali maison de la presse ɗo Bamako ɗo jottinono ɗo kabaruji ɗo yumor waygano sakiraɓe on kumpiti tawide wakkati fuu bonanda e ɗin gatte fewde e warɓe notade le leydi mali ndi kañe solda siɓe meɗen gomɓe lisa ha leydi ndi keñen mobile ministrement gotel yaɓɓi bombore le ɓadare tasalit le on ɗo wattu fuu bonandaji gaɗama fewde armi mali nokku no dirteɗo takarusu guɓe ɗum won mbiɗa no gondi e kabaru no alsilama ko wori ñalawma hande o ɗo kollitiwide kamɓe gooni caggal ɗiɗo bonandaji on jottoɓe woɓɓe kollitiwide jamana hanno jondiraɗi ɗiɗo golleji jati so ni kaldoɗa e kawral ngal tabaka le leydi ndi tahono ɗi bonanda calta wadde ko yata wotnaɓe capantaton kañum e gondi e famminede ñalawma hande ono kani dartirde jawlele kanɗe wattede banggal yirwere ɗiɗo golleji puɗɗiɗo won le gallure Bamako nde ɓe kollitiwide dow tugorgal leydi Faransi gallure mabɓe noddirtede Bordeaux kawrital malngal fuɗɗi keñen ɗo Bamako ɗo jowigal dow jande ngal ɗo kawtal kanngal wadde balɗe joyi leyɗele kewɗe anan le maggal wattu joni ɓe ƴeyal hono ɓe kañgal finirde hen ɗati ɗo ɗengal Faransi kore kañe ɗelɗe le leydi meɗen ndi kani jangguirede sakiraɓe wonno sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo beete hannde ɗi bisimilla moɗon e heɗade wakkati fuu bonandaji gatte fewde warɓe notade leydi mali ndi kañe ɗum won solda siɓe meɗen goɓɓe lisa ha leydi ndi keñen micciteɗen wiide bonanda goto waɗama fewde e mabɓe nokku noddirteɗo takarusu ɗum woɗɗiri tumbutu ko yata kilogaji temedere e nogay le on ɗo wattudeɓe kollitiɗo mobile gotel ministrement yaɓɓi bombore nokku noddirteɗo tasalit iɗum ley région Kidal hono wori Mouhamadou Sama Sekou
beton law woni ko ɗiɗo bonandaji gaɗi to tasalit tun fusugol bomboje gonnoɗe ley mobile ministrement Italie yonki ka yimɓele taton woni barmuɓe sanne fufna blablaji ɗiɗi e keñen neɗɗo goɗɗo e ley on wattu goto o dun to laamu tumutu toon jon en kaɓorɗe ɓe anditaka camoye dow magal pat en fama e keñe garde en hollitama wiide caggal wolde nawɗo woni ko magal pat en nayon larme keddigue hen won mobilaji bonnaɗi won mobilaji naɓaɗi banggue goɗɗo o dun won machine binaɓe ka adat mumɓe kay andaka e ley wi fedde ministrement lanaji diwoji lollirɗe hélicoptere wolde gaari fabade solla saɓe leydi maliɓe yalla kala barmuɓeɓe na mbawa naɓede suudu dowotoro Mouhamadou Sally Anadif keƴaɗo hoore jo fedde woni holiti wiide o mettama sanne e oɗo kabaru e kañe ɗum rafidenagu gonɗo nder sahal e wuddu leydi ndi o wihi dun immaɗe hono ɗiɗo bonandaji yo hadde golleji talkuru kawral ngal yarde yesso e sembinde bonandaji e torraji
hanken guɓe jiyadinkoɓe gonɗe le lefol sahe ngel kollitiwde kañal ngal ɗiɗo bonandaji guɓal mabɓe kessal darnal ngal wakkati joni kollitingal wiide faboto kabaru alsilamako nde oɗo bonanda laamu o holliti hono yuɓɓo inde yimɓele heddiɓe ley hen ɓe ɓe mbi solda siɓe joyon keddi ley hen sappo kañal ngoni barmuɓe ley hen kamɓe gabɓe ɗiɗo bonandaji ɗo ɗum gasanayiɓe keñal saabi de yimɓele mabɓe hewɓe keddiki ley hen ko foti sappo keddi ley hen woɓɓe du nangama caggal ko ɗum warɓe notade mali ɓe bombiɓe tonko soni o gabbido sakiraɓe hollitinde wiide fa hannden ɗum wonon kabaru yimɓele andanɓe honno ɗiɗo golleji gorrinoɓe mbi jamare nde ne hanni jondirade ɗiɗo golleji jati so ni gueɗe ɗe fuu dakaka nokku gontete kaɓorɗe muɗumen taw hono ɗiɗo bonandaji gaɗa wakkati fuu ley nokku o honjotoɓe woɓɓe kolliti wiide ñalawma hannde on laamu ono hanni ɓeydudno sirri muɗum worri ƴewtodu yal hono hanni gollidirde e jamare wonde tonde keɗe kanko noddirteɗo Boubacar Bokoumo yo andanno no ɗiɗo golleji gorri sanne komo sifi dow hen do faccitago Mouhamadou Sama Sekou
nde mila wiide ɓe kanno jonɗorade ɗum saabi siñigol talkur kawral hollitata wiide baasi o ñifi hewti dun golleji talkuru ndu kuncanaka hoore no haniri wakkati joni o guɓe kaptaji ɗe dun keɓali sago mum en ndenno hono mbimin ni dabare muɗum yo tinnade e hewtugol kabaruji saabi no laati foof dabare dummotonde heɓaka tafun jondora ɗenno bonandaji ɗi kay fa wattu mo jiyaten kadi golleji talkuru ndu sikke foof wala hen ɗiɗo golleji ɗi ɓoyen gollede ndenno fanda bonandaji ɗi yo tan hadde yargol yesso heƴoji laamu o ɗiɗo sifaji foof ana nder kabaru tewtugol deƴere ɓeɗo bonderɓe mbawataki hadde hollitinde mette mum en ana wawi latade yo batte eɓe kasidir heɓude jawdi ɓe gatta ɗiɗo bonandaji ma dun yo nawtorade ɗi tan hulɓinde laamu o
sakiraɓe so gabbi do bemala mi ande ngal aɗo mbawi neltirde mijoji moɗon no gabbi wakkati joni o noddon ɗiɗo numéro ji ɗiɗi tawamin dow répondeur capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho no noddi capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi kawri tan dido bal wattu jono jawlele kande watterno wattu wondi e waylitirade be kulliti dido golleji puddi yonter jabbino de do bomoko do nyalawma hande be kulliti de kala jogido anniya do wonno nayri do bangal hono wattu wonde waylitirade hitane 2017 de fan wayi fabede ko woni fana dido golleji fabede la hono be kaani fiwtirde no wattu wonde e waylitirade kede kanko no docteur Abdul Aziz Diko kanko humini dido golleji hono jawdindido worino ko mo sifido heddo foccitango Muhammadu Samaseku.
Cette deuxième phase vise sur
fanda golleji ngol lawol dido bol yo buri fuf dawtrade no wajiri di arandidi wattu joni o miden landeni huncana hore yimbe le kasindini be mallabe denno min gadi noddango fewde e mbawbe fewndude hejoji golle projet tagal so min jewti di woni ko min cubo burdi fuf nangude hakilaji amen yalla miden darno almusaddaji majji bangal odo kabaru miden gattani hakilo sanne potal hakunde rawbe e worbe min dulla fewide rawbe be yo yimbe le kasindini be faaba horgol ngol min gadi non jati umpidi min do nafakaji di jamana da hebata so rawbe be moy nawtarabe gila dum fuddi projetji jeddi ngoni di min darani nay e majji kay fuddi golle de hikka almusaddaji majji hawri milliardji tati e millionji temre jetti kalisi sefa
3,800,000,000
ko yata watnaabe chapan taton wattu jono kanye ngoy ngonde famine no kan dartede jawlele fabde la hono be kani wadde yiru wereji le nokkule mabbe de ngal do kawtalan wonde wadde do bomako do do tugorgal dum leedi france ngalure mabbe no dartede bordeaux be kolliti wir yeru magal du wadin to france to le ko jabino ko ko yata watnaabe malin kobe nogo yon kanye tawano leedi do golleji kede kanko no dartede adama sangare o kanko no mer do bomako do ko mo sifido hen do foccitango muhammadu samaseku
l'objectif la formation
fanda ndedo jande sembingol bawde golle mer mbé bangal golidal hakune galluje bordo e bamako dubi sappo e joy golidal wattu hitande 2015 mer en nogo en jon lidi mali ngari non awrude e kawrital hakune mer bordo e mer bamako kanko mer bordo Alain Juppé yeli yawtude sifa golidal tan fewde e mairie bamako yongal huncene hore mer en lidi mali ndi fuf hakke mer en chabandi tata ngodi noddabe e galdo kawrital jande e fam gredde be jangintede ngoni ti allahji di lamore de jogi ndal golleji mabbe kassindina jamare nde kabar hewtugol almusaddaji e kabar ndenagu yimbele yela amene yo mer embe fuf beedoro famu e yakawere yo pabotobe amen be dun e do faha yo lam o kando latade arande e pabotobe amen be huncan hore kabar mudun yella kabaru jande e fam o ana beeda dumade
transfert de compétence en réalité
kawrital mangal fuddi ile kenen do bomako do jowingal do jande ngal do kawtal kangal wadde balde joybe jayal hono be kande faminirde jamar ndedo kabar dengal france yon kore kanye delde leedi meden di ngordi ko yata yimbe le nogo yon iwri leedi burkina faso niger benin cameroun senegal centrafricaine leedi mande be gonde wadde ngal do kawrital lanni be ngal waldinde no deta francophonie kanyo fewni ngal kede kanko no dirti ahmedou seydou hina fo o kanko lami dido golleji ko mo sifido hen do foccitango fatuma
La présente rencontre
Kautangal anado yiri were bawde leedele be bami aniyaji buri fu bangal kaake janginirde ela yo gollirde tuba kun koobe faabo wajande e notirade e demde didi dum woni notiragol demde balebe e tuba kun koobe mide bamako hande batte kawrital yiriwingol bawde ko fanda mun chakite yo modinde dewtere demde francine kore e demde meden samwi demde meden idum wa blata de bamaran kore so leedi malido moren kore so burkina na chwali in Kore sa Congo
démocratique du Congo le Kiswahili
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
jurne len jallo on ne les réseaux ngaji meden di en fuddiran do an songo do kawrtal balde tati fuddi ton be kaani famminde sukabe jokalbe sappo en jetton tilibe ton jande be ngala golleji no kabaru golleji kaani dersirede ton landini be odo golle walde o en dizende no deta merci kor se wuto ngardan faado gawodo be konitiwido so fer ngabe golbe ton be altiner jabbi non de ben jihi nokkure won to kabode ciudale ngalure gawonde denende an noddire sato ville be konitiwido ni yimbe le golbe fedde ministre malidi almani kany en je so bantoy de do kabonde wattu jone go gonde wadde do hen ko njukolu wurte ngardam faado segudo nokko no dirtede kala bugu idum dum won tiagal mayo segugo be kolitidi yimbe le dido iwbe tenodi ledde kany en keddi le ngodo mayo be kolitidi be do yimbe le be teno yi ledde be gandi segu faabe ngarbe ciottade ton jamarne sedi ki wiide hendu lati sababu so kaado lan mutti Sise ñuten garantie numéro fa do yoro so do goto e donno moto ngaji di koy tati di holita wede kañun hedde kasara datol ton o do neddo be kolitido mo gandi lumo no ko no docteur sukumba idon woddiri dun ko tiala ko yata kilo ngaji chapal e jeno be kolitiri wede ko lati sababu mako do wakande mo donnano moto o ndo yihi o yanoy do lekki secret do katte ñala mo hande kabaruji meede di mi joto sanne hedade heejo jamme holitinde wede studio tamando wala fu ko ni fana amen sona ko do kabaruji di fulfulde ka kedde hedade fa hande honno andirono do e seeda yowtere meden de ana wodi.